Yo. Russia Sush. D. Yo. Prepare. Penetrate the pain, cover Saddam Hussein. Kombora ya hip hop made me feel fine. Na flow kwa game kwa machizi need your fame. Heko kwa homa demo no shake hata bila shame. Salam salam, vipi vijana Dar es Salaam. Nairobi kisheni salam. Russia sling mwandeni Mariama benga ma boys timamu. Cause wana wa damu wameni acha na taba sama sam. Nipo kwa mitambo studio za hapa sio za ngambo. Nafanya mapinduzi kama moja wana gambo. Na wapa mistari toka nyabomba kangambo. Masela simtabenga tamu sipo pigia tembo. A vipi my sister do nipo juu. Everything I do I just do it for you. Wakiuliza sema ni slim mwana liye juu aliyezaliwa leo. Mistari botu, so ni pejero masela. Nimekandamiza kili, nikwele chimbia kaburi. Nikawazika kwa siri, so siri msijali fala. Wanakili angiro, nachofanya wanakili. Nakuza kwa mistari hey. Post out kama panty za masipas. Russia slim shady ligi yangu ni ala liga. NY for my niggas amba fala wana niga. Na vachana na bambika na waplay kama riga. Media best, trapper best kama boomer best. Nairobi's finest, jive na wapa my best. Guest microphone check kwa rap na invest. Get checker, get cash kwa rap hamni get. Anza leta na capital. M ya capital, na labor bila capital. Nairobi my capital, na science bila practical. Mindo lab indo capable, slim untouchable. Him unreachable, attack you need come 5 p.m. Niko kenda ni studio tango 8 a.m. Dedicate society, si pigani fame. Hide me low, be my slim I am. Come on, na penda hip hop, na slim zoken ni mikono today. Come on, napenda hip hop, na slims again in mikono to the air. Juu, prepare. Juu, prepare. Ukitaka kuni meet, come 5 p.m. Niko busy ndana studio tangu 8 a.m. Educate society, si giga ni fame. Be my glow, be my slim, I am. Wana semu wakali sijui rekodi gani. Nani mla nani na industry ni ya nani. Natokia sigari na dream ya kwenda mbali. Michongo mikali mwisho wende njilikane. Uskane, just hear me baby. Kama kina kanye business minded daily. The job opportunity is brain making money. The losing opportunity ni hala tujuane. Pepea, Prepare. Yo, NY4 in the building. Tumemanda takani a cappella. I'm logging out.